moyo gujjamu obunyikavu amanyi g'ekibi mu kaseera mpawe kaaga nga gannumbye obusungu bujjiraku enjala n'enziwambuya olwo ne neepikaapika nnwane wennowooza ndowooza bubi kinnyamba kwe kubeerawo kwa mukama oyo mukamba beerawo na kyanjabuulira wadomunafu bwange tebwekweka sisobola kufeeba yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi oyo mukamba beerawo na kyanjabuulira wadomunafu bwange tebwekweka sisobola kufeeba yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi njogere ekibi bwe kiwooma ndowooza twoleke mutwe wansi abadde yeebasemu mugamba omulabe wafaali ku nnyindo twambale ekyambalo ki nga yesu yatulwanira olwo abeere bwesige bwaffe abannafu bakwate ku wammaanyi gwe atannabaase nga yesu oyo mukamba beerawo na tanjabuulira wadomunafu bwange tebwekweka sisobola kufeeba yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi oyo mukamba beerawo na tanjabuulira wadomunafu bwange tebwekweka sisobola kufeeba yesu n'atasasira ye mulwanyi wange ow'amaanyi kisuubizo kiri kyeyagamba abo abamutya bawombeefu tekibateerawo okunywera ne batakyuka ne beekuuma kati nno naawe suubira eggulu mugambe bikusumbuwa ayo akuwa obulongoofu ogwaddira ddala muli kuba nange buli lwe binnema muyita yesu oyo mukamba beerawo na tanjabuulira wadomunafu bwange tebwekweka sisobola kufeeba yesu n'atasasira ye mulwanyi wange.